Abo mukago gwa Tax Justice Alliance ogutawe bina bina chewe birondole ensonga z'omusolo bawagidde enteekateeka ya government ey'omusolo mwaka gw'ebyensimbi ogujabula ne basaba wabeewo obwenkanya n'obulambulukufu buli omu agwana okuwa omusolo agusasule. Bano bagamba bawagidde enteekateeka ya government kwongeza omusolo kubanga ebyenfuna mu nsi yonna bikalubya ate ng'abandi bujjiridde embalirira y'eggwanga bakyeruppe balina ebizibu byabwe mu byenfuna ate ng'ebbanja ly'eggwanga liri nye okutuuka ku buse 12/6. Jenny Nalunga akulira Siatini Uganda agamba nti mu nkola eno ababaka ba palamenti eddako nabo batandika okusasula omusolo ku nsako yaabwe balekeraawo okugerekera bannayuganda omusolo nga bo tebaggibwako musolo mu ngeri y'abagateeka emmengo bwe bagamenya. Bano bagamba ne kampuni ezibadde zaasonyibwa omusolo zitandika okugusasula. Nalunga asabye gavumenti ekakase nti wabaawo obwerufu mu nkozesa ya ssente ez'omuwi w'omusolo.
Kakati obwo obuzibu bwe tulina tugamba ddala kituufu Uganda erina okukungaanya ssente okulaba nti tuzimba amasomero, tuzimba amalwaliro, enguudo n'ebyo byonna ebintu ebyetaagisa. Naye mu kukungaanya ssente ezo wateekwa okubaawo obwenkanya n'obulambulukufu n'obwerufu engeri ssente ezo gye zikozesebwamu. N'ekirala okulaba nti buli muntu yenna munnayuganda asasula omusolo ogumugyamu nti ne bammemba ba Parliament sente zafuna asasula omusolo. Ekintu nno kino kikulu bammemba ba Parliament ekiriwo ekirungi bano bafuluma. Bammemba ba Parliament abayingira buli muntu asasula omusolo.
Kakati bano era basanyukidde ekya gavumenti okukola ennongoosereza mu musolo gwa pay as you earn pay naye bagamba nti gwanditandikidde ku muntu afuna 6,000 okudda waggulu mu kifo ky'emitwalo 3/3. Jenny Nalunga wa Siatini Uganda agamba kino kyetaagisa kubanga embeera y'ebyenfuna etabuse nga bbeeyi y'ebyamaguzi yeekanama.
Kakati gavumenti tugyeyanziza okubanga eyongeddeko neetuusa nti omuntu yenna afuna 3/3 kwe bajja okutandika okugya omusolo. Tugamba nti omusolo ogwo waakiri batandikire ku 6,000 kubanga ababalirizi ba gavumenti balaba nti omuntu okubeerawo omuntu aba yeetaaga 5,500 ekyo kye baagamba. Kakati twebuuza ate lwaki bwe muba ng'ate gavumenti yemumwe mwagamba omuntu okubeerawo yeetaaga ssente zati lwaki omuntu okusasula omusolo ate muzisigazizza nga ziri ki wansi. Ekyo ne tugamba gavumenti yandibadde kikyusaamu.